Mind you, bazalwane, bantwana, ngicela ukuthi sikuqonde lokho ukuthi uNkulunkulu uyasithanda kakhulu. Siyigugu kuNkulunkulu kakhulu. Inani, sinenani futhi elikhulu kakhulu uNkulunkulu. Wena uqobo uNkulunkulu unendaba ngawe. Uyakwazi, iBhayibhile yasho uyakwazi nangegama lakho. Ubalile ngisho izinwele zekhanda lakho. Uyakwazi uphambi kobuso bakhe. Usuku nosuku uyakubona unendaba ngawe. Cela ukuthi sikuqondisise lokho, sikukwazi lokho. Ngoba kaningi singahlangabezana nezinto, singahlangabezana nezinkinga, bese sicabanga ukuthi uphi uNkulunkulu. UNkulunkulu mhlambe akanandaba nami, uzibonela nje uwedwa. Cela ukwazi ukuthi uNkulunkulu unendaba ngawe, uyakuthanda kakhulu. Kukhona abenze i-video elimfushane nje babehlanganisa amavesi eBhayibhelini akhulumayo ngothando lukaNkulunkulu kithi. Baqamba ke ngokuthi God's Love Letter. Incwadi yothando lukaNkulunkulu, konke okula kungamavesi eBhayibheli esihlanganisiwe. Ngizocela ukuthi ngimdlalela, ngizonihumushela. Imina enganquma isikhathi nendawo lapho uzozalelwa khona. Isithombe esingafanele ngami. Ngiphelelwa othando, Putting with Swiss or Sami Ututando Luami,
it is my desire to lavish my love on you, simply because you are my child, and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could, for I am the...
Ngoba mina ngingubaba ophelele. Matthew 5 verse 48, Lord.
Father, every good gift that you receive comes from my hand. For I am your provider and I need no.
Ngoba mina ngingunkulunkulu okunikezayo konke okudingayo.
All your needs. My plan for your future has always been filled with hope.
Elinethemba ngempilo yakho.
Because I love you with an everlasting love. My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore. And I rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you. For you are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul. And I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me and I will give you the desires of your heart. For it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine. For I...
Kabanga, ngoba imina engikuthazayo.
I am your greatest encourager. I am also the father who comforts you in all your troubles. When you are brokenhearted, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart. One day.
Kanjalo ngikuthwele enga eduze kwenhliziyo yami. Olunye usuku ngizosusa izinyembezi.
I will wipe away every tear from your eyes, and I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your father, and I love you even as I love my son Jesus. For in Jesus my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I loved that I might gain your love. If you receive the gift of my son Jesus, you receive me. And nothing will ever separate you from my love again. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been father, and will always be father. My question is, will you be my child? I am waiting for you.
Ngokulelela nje lokho uma sifunda izwi likaNkulunkulu kunamavesi amaningi asitshelayo ukuthi uNkulunkulu uyasithanda, uNkulunkulu unendaba ngathi, uNkulunkulu uyalangazelela ukusebenza nokufeza okuhle ngathi. Thina siyakuqonda ini lokho, thina siyakubambelela ini kulokho. Siyabambelela kulelo themba, kulamaqiniso ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. Kuneculo engithandayo kakhulu engizocela ukuthi silicule ngesingisi Le ha aggiunto, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Ia kubega in esingis, what in esisulu, le ha aggiunto, Unkulunkulu uyangithanda, uyangithanda, iBhayibheli lisho njalo. Unkulunkulu uyangithanda, uyangithanda, iBhayibheli lisho njalo. Unkulunkulu uyangithanda, uyangithanda, iBhayibheli lisho njalo. Manje ke ilokho engicela ukuthi sisikhumbuze khona, ngoba ngesinye isikhathi sibhekana nezimo ezinzima. Ngezinye ikhathi sibhekane nezinto esidithe ingqondo. Ngezinye ikhathi sishiwe, sidunyazwe ngabantu esasithembela kuzona, kubona, yebo. Bese ke singafikelwa ilokhu ukuthi asithandwa. Kodwa ngicela ukuthi sisikhumbuzane, futhi ngizikhumbuze esikhathini esinjalo ukuthi uNkulunkulu uyangithanda, uyangithanda ngothando oluphakade. Ungithembisile ukuthi ngeke angiyeke, kodwa uzoba nami njalo. Manje ngicela ukuthi sifundeke izwi likaNkulunkulu uJohane isahluko 15. John is at the book 15. Mina ngingumvini owona wona ubaba ngumlimi. Ilelo nalelo gacha elikimi elingatheli isithelo uyalisusa. Ilelo nalelo elithele isithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Nina senhlanzekile ngezwi engilikhuluma kini, hlalani kimi nami kini. Njengalokho igatsha lingethele isithelo ngokwalo, kuphela uma lihlala emvinini, kanjalo nani kuphela uma nihlala kimi. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Ohlala kimi nami uye, lowo uthela izithelo eziningi, ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. INkosi Jesu ke uyasho ukuthi mina ngingumvini, elona lona nina ningamagatsha. Isifiso sikaNkulunkulu ukuthi sithele izithelo. Uthi ke lisho iBhayibheli ukuthi uma kukhona igatsha elingatheli izithelo, iyanqunywa iphonswe emlilweni. Ngamanye amazwi singasho ke ukuthi uma kunegatsha, umuntu ongazimisele ngokuthela isithelo, ozimisele nje ukuphila nje impilo engamthokozisayo uNkulunkulu, enokumelana noNkulunkulu, enokuphika inkani ezintweni ezingafanele, umuntu onjalo iBhayibheli yasho ukuthi uyalahlwa. Kodwa uma kukhona umuntu onalokhu ukulangazelela ukuthela izithelo, onamathele enkosini uJesu, iBhayibheli liyasho ukuthi umuntu onjalo uyahlungwa. UNkulunkulu uBaba wenza umsebenzi yokumhlunga. Uma ihlahla lihlungwa, kukhona okunqunywayo, kukhona okusikwayo. Akumnandi ngaleso sikhathi,
kodwa kwenzeka ngoba kunesifiso ukuthi ithele kakhulu ngokufanayo ke nathi ezimpilweni zethu zobomoya ezimpilweni zethu siyahlangana nezinto siyahlangana nezinkinga kodwa inhloso kaNkulunkulu ukuthi sihlangabezana nazo lezo zinto kuyilokho ukuthi sikhule ekumazini futhi sikhule ekutheleni izithelo uma sifunda kuThithu Thito wesibili verse 11 ukuba umusa kaNkulunkulu wokusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke uyasifundisa ukuba sidelele ukungakholwa nezinkanuko zezwe sihamba ngokuqonda nangokulunga nangokumesaba uNkulunkulu kulesikhathi samanje sibeke ithembe elibusisiweyo nokuvela kwenkazimulo kaNkulunkulu omkhulu nomsindisi wethu uJesu Kristu wasinikela ngenxa yethu ukuze asihlenge bubeni bonke asihlambulule isizwe esingesakhe sishisekele imisebenzi emihla mihle that was from verse 11 to verse 14
It's
chapter 2 kuThito isahlosis b verse 11 lapho kusho khona kokubumusa kaNkulunkulu wokusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke uyasifundisa ukuba sidele kungakholwa nezinkanuko zezwe Siyahamba ngokuqonda nangokulunga nangokumesaba uNkulunkulu kulesi sikhathi samanje umusa kaNkulunkulu uyasebenza kubantwana bakhe umusa kaNkulunkulu uyasebenza kithi uyasifundisa ukuba sidelwe sidele kungakholwa nezinkanuko zezwe siphile impilo yokulunga impilo elithokozisa uNkulunkulu umusa kaNkulunkulu uyasebenza kithi hlobo wami angazi noma uyabona nje ukusebenza kamoya ongcwele empilweni yakho angazi noma wena uyamvumela umoya ongcwele ukuthi asebenze kuwe angazi noma wena unokulangazelela ukuthi uNkulunkulu ngicela unguqule ungifanise nawe ngenze ukuthi ngifane nawe iBhayibheli yasitshela ukuthi umusa kaNkulunkulu uyasifundisa uyasiguqula uyasikhipha ezintweni ezingafanele uyasifaka ezintweni ezithokozisa uNkulunkulu uma sifunda futhi kumaHebheru 12 kela ku verse 5 noma singafunda ku verse 4 aninga kamelani nesono nilwa kuze kube segazini senkohliwe umyalo okhuluma ngini njengokubantwana wokuthi indodana yami ungadeleli ukulaya kwenkosi uphela amandla nga usolwa iyo ngoba inkosi yamlaya emthandayo ishaye ileyo naleyo ndodana eyamukelayo bekubekezelani ekulayweni uNkulunkulu uyaniphathisa okwabantwana ngokuba iyiphi indodana engalaywa uyise na kepha uma ningalaya abathe bonke benziwa abahlanganyeli kukho khona ke ningabesihlahla ansiwa amadodana futhi ke sasino baba bethu benyama abasilayayo sabazisa pho asikuthobela uyise kwawomoya kakhulu kunalokho siphile na Ngokuba bona ngabe basilaya izinsukwana njengokubona kwabo kepha yena kube insizakalo size sithole ukuhlanganyela ubungcwele bakhe ukulaya konke okwamanje kungathi akusikho okwentokozo kepha kungokosizi kodwa ngasemuva kuyabathelela isithele esihle sokulunga labo abahlakaziswe ikho lake kuyasho ukuthi uNkulunkulu la ebhayibhelini lethu uyakhulunywa kusetshenziswa igama lokulaya uyalaya abantwana bakhe kodwa-ke uma sihlolisise-ke olimini lwakuqala-ke sibuka nezinye izinkhumusho kuhunyushwa ngokuthi uyafundisa uyayala futhi singasho-ke ebhayibhelini lesixoxo sangahlola izolo kuyasho ukuthi uyasiqeqesha uyasiqeqesha uyasifundisa uyasiyala uNkulunkulu njengobaba ekwenza kumntwana wakhe ibhayibhile yasho ukuthi abazali bethu obaba bethu uma besinabo babesiqondisa ngokubona kwabo yebo mhlawumbe babekwenza ngendlela engafanele ngezinye ikhathi benza ngolaka kushuthi abaphelelanga ekusifundiseni ekusiqeqisheni kodwa-ke uNkulunkulu ongubaba ophelele uyasifundisa uyasiqeqesha uyasiyala uyasebenza kithina ukuze kube nemsebenzi yokulunga kodwa iBhayibhile yasitshela ukuthi lokho ngezinye ikhathi kunzima ngaleso sikhathi akumnandi kodwa uNkulunkulu uyakwenza ukuze ekugcineni kube nezithelo eziningi ezinhle uNkulunkulu uyabaqondisa uyasebenza ezimpilweni zabo kulabo abathandayo kulabo abangabantwana bakhe umbuzo-ke bahlobo ukuthi siyambona nje uNkulunkulu esebenza kithi siyambona nje esiguqula kancane kancane esenza ukuthi sifane naye ngoba okuyiqiniso ukuthi thina ngokwethu sihluke kakhulu noNkulunkulu umuntu ongakahlangani noNkulunkulu uhlungene kakhulu noNkulunkulu akafani noNkulunkulu uyaphambana noNkulunkulu ngoba akanakho ukubekezela akanalo uthando akanalo unomona unolaka uyabona uhlukile ngezindlela eziningi noNkulunkulu manje-ke kodwa kuyisifiso sikaNkulunkulu ukuthi sithela izithelo eziningi izithelo zikamoya ziyini uma sifunda kwabaseGalathiya siyathola izithelo zikamoya kwabaseGalathiya isahluko 5 Verse 22. Kepha izithelo zikamoya ziluthando. Nokujabula, nokuthula, nokubhekezela, nobubele, nobubi, nokukholeka, nobumnene, nokuzithiba. Izithelo zikamoya zilokho. Uthando ukujabula ukuthula ukubhekezela ukubele nobubi nokukholeka nobumnene ilokho-ke okuyizithelo zikamoya ilokho uNkulunkulu afisayo ukuthi zibe khona kithina kodwa ngemvelo asinakho ngemvelo siphambene kakhulu naye uNkulunkulu uyasebenza-ke asebenza ngezinkinga asebenza ngezinhlupheko asebenza ngezinto esihlangabezana nakho ukuze asikuqule, ukuze asivezela ukuswela kwethu, ukuze adale kithi ukusola, adale kithi ukulangazelela ukuguqula, ukuqulwa bese ke uyadala kithi ukuguqulwa sifane neNkosi uJesu. Angazi ke bahlobo ukuthi thina siyambona nje uNkulunkulu esebenza kithi edala lokho kithi. Ngezinye ikhathi kudingakala ukuthi kwenzeka izinto ukuze ngibone ukuthi kanti anginalo uthando, ngibone ukuthi hayi kanti abanye abantu angibathandi, ngigcwele nje ukuzithanda mina bese ngisilahle kuNkulunkulu ukuthi iNkulunkulu nguqula. Ngesinye isikhathi ngihlangabezana nezinto bese ngibe nobuso obude, ngibe nokuzidabukela bese ngibona ukuthi kanti intokozo yami ayikho eNkosini. Angithokozi eNkosini njalo njalo bese uNkulunkulu uyangifundisa ukuthi ngithokoze kuye. Ngezinye iy'khathi izinto ziyasusa kimi ukuthula ukuze uNkulunkulu angifundise ukuthi ukuthula kwami ngifumane kuye. Ngezinye iy'khathi abantwana mhlawumbe abantu bazongihlupha, abantwana bengalaleli bese ngiyathukuthela, ngiphatheka kabi bese ngiyabona ukuthi anginakho ukubhekezela. Angifani noNkulunkulu ophuzayo ukuthukuthela onokubhekezela okukhulu, angifani naye, kodwa ngiyashesha ukudinwa bese umoya kaNkulunkulu uyangivezela. Futhi uma nginenhliziyo elinokuthoba, uma nginenhliziyo elinokulangazelela ukuguqulwa, uyanguqula. Mhlambe anginakho umusa kwabanye abantu, anginakho ubumnene, anginakho ngesingisi kusho gentleness, mhlawumbe ubube ngazi ke ngesiZulu, ukukhuluma kahle nabantu, ukubaphatha ngomoya omuhle, ubumnene. Mhlawumbe anginakho ukuzithiba, ngivele ngenza nje engikufunayo, ngikufuna futhi ngaleso sikhathi ngivele ngibele ngihluleke ukusibamba uma kuthi angikhulume, ngibele ngikhuluma noma sengizolimaza abanye abantu. Yabona-ke kube nezinto ezikhona kimi ezingamthokozisi uNkulunkulu, ezingezona izithelo zikamoya. Manje uNkulunkulu-ke uyasebenza kithi ngomoya wakhe ongcwele, uyasihlunga, uyasebenza kithi ukuze asiguqule, asenze sifane naye. Umbuzo-ke ukuthi siyambona nje iNkosi uJesu esebenza kithi, noma ngezinye ikhathi uma sihlungwa, uma kuthi sizwa ubuhlungu, uma sihlangabezana nezinkinga, sibe nenhliziyo elimsolayo uNkulunkulu, sibe singaboni kanti ukuthi isizathu sokuthi esihlunga kungoba esithanda. Uyasihlunga ngoba esithanda. Manje kufanele sikukhumbule kwilokho, uma umlimi ehlunga isihlahla, kuyilapho eseduze kakhulu nesihlahla. UNkulunkulu ngomusa wakhe uyasikhipha ezinthweni. Ngezinye iy'khathi uyasihlukanisa nabangane, uyasihlukanisa nabantu ebesithi siyabathanda, kodwa ukwenza ngoba unenhloso enhle ngathi. Fanele sikukhumbule, fanele simethembe uNkulunkulu ngezimpilo zethu. Izwi likaNkulunkulu liyasho ukuthi kulabo abamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelane kube ngokuhle. Lokho siyakuthola kwabaseRoma 8:28. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelane kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngencebo yakhe, kokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili, bafana nesimo sendodana yakhe, ukuze yona abe yizibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Ukuthi-ke lisho yizwi ukuthi kulabo abamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelane kube ngokuhle. Ukuba uNkulunkulu labo ayibazi ngaphambili wabamisa futhi ngaphambili ukuze bafane nesimo sendodana yakhe. Wasikhetha ngaphambili ukuze sifane nenkosi uJesu. Uma siphathe abanye abantu babone inkosi uJesu kithi, babone ubunjalo benkosi uJesu kithi, sifane naye. Inkosi uJesu ke uyasebenza lokho kithi, kodwa kuyakwenzeka ngezi hlupheko. Bengixoxa nje nomkhulu kulezi nsuku, wangixoxela ukuthi ubelalela intshumayelo lapho babesho khona ukuthi thina uma uNkulunkulu esishiya nje asikhuli ngokomoya, kodwa uma esihlangabezana nobuhlungu nosizi nokuhlupheka, kuyilapho sikhula khona ngokushesha ngokomoya, kuyilapho siqine khona ekholweni. Kusho ukuthi bazalwane, kufanele sikhumbule uma ukuthi sihlangabezana nezinkinga nobuhlungu, uNkulunkulu osithandayo, osihlungayo, osiguqulayo, ofisa ukuthi sifane naye. Kunevideo engake ngayibona, ngayicinga nje ekuseni ngabuya ngayibuka. Lo munye nenye intombazane owashonelwa ubaba umama wakhe, wakhule kanye nobaba, babekwenza konke kanye kanye, babethanda futhi ukugijima bekanye kanye. Kodwa le ntombazane ke wangenwa isifo samehlo, kungathi bekuyindlavuza emehlweni, walahlekelwa ukubona, waba impumputhe. Manje ngelini langa ekuseni evuka, wathola ubaba engekho, wamemeza wathi, baba baba, wathuleka nje kwathi du. Wabona ukuthi hayi kushitikizo ukuthi ngaluthi ngizenzela, wadingaluthi asukume, wadingaluthi ayocinga ukudla ayiphekela, akwenze konke, asicingela i-toothbrush asicuphe, asicingela iy'ngubo zokugqoka, azame ukuziwashela ngisho iwashingi. Kwaba kubuhlungu kuye, wathi, baba yini ukuthi ungishiye ngesikhathi engikudinga ngayo kakhulu, ekhala enokusola. Waze waphumela ngaphandle, wahamba nje. Ngesikhathi ehamba waya lapho kunewa khona. Khona lapho wayesezwa omunye embamba ngengalo, kanti bekuye ubaba. Ubaba wamtshela wathi, indodakazi yami, bengikhona isikhathi sonke bengikubuka, kodwa ngabona ukuthi uma kuthi ungazi ukuthi ngikhona, ngeke ufunde ukuthi uzenzela, uzofisa ukuthi mina ngikwenzela konke, kanti bengifisa ukukusiza ngalokho ukuze ngokukuyeka ubone ukuthi kanti uyakwazi ukuzenzela, noma ungaboni ngamehlo uyakwazi ukuthi uzenzela. Manje niyabona-ke bazalwane, ngesinye isikhathi kufana kithi kungathi uNkulunkulu ushiyile. UNkulunkulu washiya nje ezinkingeni eziningi, sithi hayi uma kuthi wayesithanda ubezosikhipha nje kulezi nkinga, kanti cha, ushiya kulezi nkinga ngoba ufisa ukuthi sikhule ekukholweni, sikhule ekumazini, ekumethembeni, ufisa ukuthi siqine ekukholweni. Ingakho kufana nokuthi akekho, kodwa kuyiqiniso ukhona, uthembisile ukuthi ngeke asishiye, ngeke asiflathele. Yena uyasithanda, bahlobo bami. Izwi likaNkulunkulu liyasho ukuthi akukho okungasihlukanisa nothando lwakhe. KwabaseRoma 48. Kubani oza kusihlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubhandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkemba na? Kulotshi ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke, sitiwa izimvu zokuhlatshwa. Bheka uvesi 35, manje siya kuvesi 37. Kepha kukho konke lokho siyanqoba ngokunqoba kowasithandayo. Siyakholwa ukuthi nakufa nakuphila, nazingozi nababusi, nakho kukhona nakho kuzayo, namandla nakuphakama nakujula, Nante enye daliweyo akuyi kuba namandla kusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu oluku Kristu Jesu. Inkosi yethu akekho akukho okungasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Kunesing nenkondlo yesingisi mhlawumbe abanye sebakubona kubala ukuthi Footprints in the Snow. Kukhuluma ngephupho. Uthi lo obalele ukuthi ngelinye ilanga benginephupha. Phupho. Bengiphupha ngihamba nenkosi ngasogweni. Kanti uma ngihamba naye ngokuphazima ngabona impilo yami yonke indlaleka phambi kwami. Futhi kufana nohambo ebengihamba emhlabathini. Uma ngibuka emuva ngiyathola ukuthi ehambeni wami walokhu kuphila njalo bekunezinyathelo zabantu ababili. Izinyathelo zami eduze kwami bekhona izinyathelo zenkosi. Uthi ke ngokuphazima ke ngabona ke isikhathi empilweni yami ebelinzima kunezikhathi zonke. Ngabona ukuthi empilweni yami kaningi ezikhathini lapho bekunzima, lapho benginosizi, lapho nginezinhlupheko, uma ngibuka ngithola ukuthi kunezinyathelo nje somuntu oyedwa. Azikho izinyathelo zabantu ababili. Lokho kwangihlupha ngambuza inkosi ngathi Nkulunkulu, ngesikhathi ngithi ngizokulandela wangithembisa ukuthi uzoba nami indlela yonke. Kodwa ngiyabona ukuthi ezikhathini ezinzima zosizi ngathola ukuthi bekunezinyathelo zomuntu oyedwa nje emhlabathini. Angiqondi ukuthi kungani ngesikhathi ngidinga kakhulu wangiflathela. Khona lapho inkosi wangiphendula wathi, mthanami oyigugu, ngiyakuthanda futhi ngeke ngikuyeke. Noma uvivinywa kangakanani, noma uhlangane ngezinkinga ezingakanani, ngalezi khathi owabona ngazo kunezinyathelo zomuntu oyedwa kuphela, kwaba izikhathi lapho bengithwala ngazo. Ubunganyathela phansi, imina ngedwa benginyathela phansi kuba bengithwele ezingalweni zami. Bahlobo bami, cela sikukhumbule lokho ukuthi uNkulunkulu usithembisile ukuthi ngeke asishiye, ngeke asiflathele. Siyahlangabezana nezinkinga ezinzima ezimpilweni zethu. Siyahlangabezana nezinkinga lapho nezikhathi lapho sikhala izinyembezi eziningi bese siyacabanga ukuthi uNkulunkulu usiflathele. Kanti akasiflathele, ukhona eduze kwethu. Izikhathi ezinzima kuyizikhathi lapho uNkulunkulu ekhona esondelene nathi kakhulu. Siyakufunda lokho encwadini Yehubo 34:18. UJehova useduze nabo abanhliziyo eyaphukileyo. Uyabasindisa abanomoya odabukileyo. UJehova useduze nabo abanhliziyo eyaphukileyo. Uyabasindisa abanomoya odabukileyo. Bahlobo bami, uNkulunkulu useduze nathi uma sikhala. Singacabanga ukuthi ukude, kodwa kuyiqiniso ukuthi useduze. Ngiyakhumbula ezikhathini sempilo yami lapho bengisosizini. Izikhathi lapho bekunzima kimi khona. Izikhathi lapho benginokucindezeleka khona. Kunzima kodwa isikhathi nesikhathi uNkulunkulu wangivezela ngasobala ukuthi akangiyekile. Ukhona, unendaba ngami. Ngiyakhumbula ngesikhathi ngifunda unyaka yokuqala eyunivesi bengingedwa. Ngazwela ngelinye ilanga ngicinezelekile kakhulu. Kanti ngaleli langa umunye umzalwane ongazange nakanye angifonela. Wangifonela nje ngalolo suku ngicinezelekile. Umunye ubaba wangifonela engibuza nje impilo. enkuthaza ngazibonelwe uthi kanti uNkulunkulu unendaba ngami. uNkulunkulu uyabona ukuhlupheka kwami, ekuhluphekeni kwami uyangihambela. Bahlobo bami, uNkulunkulu unendaba ngathi. uNkulunkulu uthembisile ukuthi keke asiyeke, keke asiflathele. Ngezinye iy'khathi kuzoyenzwakala kungathi ushiyile kodwa useduzana. Kuyashiwo ukuthi inkosi kuthiwani lokho okundizayo, ukhozi. Yebo, bathi amacwanazo uma eseqala ukukhula manje kufanele ukuthi afunde ukundiza. Ukhozi uzovela, angithi isikhundla sakhe siphezulu ngasema ngaseweni. Yebo, izovela ibakhiphe khona esikhundleni sayo. Amacwane ayehla ayashaya amaphiko kodwa ayahluleka ukundiza. Awe nje kakhulu kungathi azoshayeka phansi, kodwa ukhozi khozi uyehla nganye nazo. Uma ebona ukuthi sebezoshaya phansi avele angena phansi kwazo, awenqande bese awashonisa futhi phezulu, abuya awalahle futhi kanjalo, ngoba afisa ukubafundisa ukuthi zikwazi ukundiza. Ngokufanayo-ke uNkulunkulu ufisa ukuthi sibe nokholwa. Bazalwane, ufisa ukuthi siqine ekholweni. Uma konke kusihambela kahle, ukholwa ngeke sibe nalo, ngoba kulula phela ukukholwa uma uNkulunkulu engiphethe ngezandla, uma engilungiselela konke izinkinga ngingenazo. Noma bani angakholwa ngalezo khathi, kodwa esikhathini ezinzima kuyilapho kuhlolwa khona ukukholwa kwethu. Kodwa kuyiqiniso ukuthi noma kuhlolwa ukukholwa kwethu, uNkulunkulu akasiflathele. Njengokhozi uyisidedelile, kodwa ukhona. Ngeke avume ukuthi siphahlazeka phansi, ngeke avume ukuthi siphelelwe ithemba ngokupheleleyo, kodwa njalo uzosinqanda. Size sifunde ukuqina ekholweni, size sifunde ukuthi noma sibhekene nezinto ezinzima ukuthi simethembe. Bazalwane, uNkulunkulu uyasithanda, unendaba ngathi. Uyasebenza ezimpilweni zethu ngezinkinga, uyasihlunga. Ufisa ukuthi asenze ukuthi sifane naye. Uyafisa ukukhipha asuse konke okungafani naye kithi. Asuse ulaka, asuse ukungabekezeli, asuse ukungabi nothando. Bese akwenza ukuthi sithele izithele eziningi, sibe nothando, sibe nokubhekezela, sibe nobumnene, sifane naye. INkosi uJesu, bahlobo, uyakwenza lokho ngezinkinga ezimpilweni zethu, ngezinto ezinzima esihlangabezana nazo, ngosizi esihlangabezana nazo. IBhayibheli yasho ukuthi iBhayibheli yasho ukuthi Shumayeli isahluko 7 yasho ukuthi kungcono kuya endlini yokulila kunokuya endlini yentokozo, ngoba ngokudabuka bobuso inhliziyo yenzelwe okuhle. Usizi lungcono kunokuhleka, verse 3. Ngokuba ngokudabuka kobuso inhliziyo yenzelwe okuhle. Inhliziyo yabahlakaniphileyo isendlini yokulila, kepha inhliziyo yezihula isendlini yentokozo. Yezwa-ke izwi liyasho ukuthi usizi lungcono kunokuhleka. Ngokuba ngokudabuka kobuso inhliziyo yenzelwe okuhle. Izikhathi, bazalwane, ezinzima, izikhathi lapho sifunda kumazo uNkulunkulu kangcono. Izikhathi ezinzima zosizi kuyizikhathi lapho ekugcineni izikhathi ezizoba igugu kithi uma sesibuka emuva, ngoba kuzoba isikhathi lapho sazwela ukuthwalwa uNkulunkulu. Noma ngaleso sikhathi singakuboni, ngaleso sikhathi sicabanga ukuthi usishiyile, kodwa uma sesibuka emuva sizobona ngasobala ukuthi akazange asiyeke, wayekhona njalo. Omunye wathuma into ku-WhatsApp washo ukuthi ethestini uthisha njalo uthule
akakhulumi.
Musubali testi utisha akakhulumi ngoba phela ithuba lokuthi uhlolwe. Ngokufanayo ke uma sibekane nezinto ezinzima ngezikhathi uNkulunkulu uyathula ngoba siyavivinywa. Ufisa ukubona ukuthi sinokholwa, ufisa ukubona ukuthi sinokuphikelela. Kusho ukuthi uma udlule ezikhathini ezinzima, isikhathi lapho uzwa khona ukuthi kungathi uNkulunkulu uthule, ungasho ukuthi akekho khona, mhlawumbe kwesikhashana uthule ngoba uyakufundisa, uyakuqeqesha. Kwangathi bazalwane, uNkulunkulu angasisiza asinikeze ukukholwa, asisize ukuqonda le ndaba ukuthi uma singabantwana bakaNkulunkulu, uNkulunkulu ngomusa wakhe uyasebenza kithi, uyasihlunga ukuze sithela izithelo eziningi. IBhayibheli yasho ukuthi ngaleso sikhathi kufaniswa futhi nokuthola indubu. Kuleso sikhathi akumnandi ukuqondiswa ngendubu, kodwa kuyaletha izithelo zokulunga. Ngamanye amazwi futhi lize lisho ukuthi ngalokho-ke masiqinisa amadola axegayo, singaphelelwa ngamandla uma sihlangabezana nobunzima. Kodwa ubunzima esihlangabezana nakho kuyasivezela ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. uNkulunkulu unendaba ngathi, lize lisho ukuthi uyasivezela ukuthi uyasiphatha njengabantwana, ukuthi asibona abantwana nje abangenaye nabo baba, kodwa sinobaba osithandayo onendaba ngathi futhi osiphathayo njengabantwana bakhe. Kusho ukuthi ke bazalwane, yini okufanele sikhumbule masibuyele ekhaya? Fanele sikhumbule ukuthi uNkulunkulu uyangithanda ngoba iBhayibheli lisho njalo. Noma ngibhekane nezinto, bhekane nezinkinga, ngingafike lo mcabango ukuthi uNkulunkulu akangithandi, ngisikhumbuze ukuthi uNkulunkulu uyangithanda ngoba iBhayibheli lisho njalo. Futhi ngikhumbule ukuthi wangibeza ukuthi uyangithanda ngalelo langa angifele esiphambanweni. Wangibezela ukuthi uyangithanda ngoba kokufela kwakungifela esiphambanweni, wafela iziphambeko zami, wangiveza ukuthi uyangithanda. Ngokwesibili-ke bazalwane, uma sihlangabezana nezinkinga, asazi, asiqonde ukuthi uNkulunkulu uyasihlunga, uyasiguqula. Ngokuhamba kwesikhathi siyaguquleka. Ekuqaleni bhekana nezinto mhlawumbe sasinokulaka, sasinokuphatheka kabi, nokulimaza abanye, kodwa ngokuhamba kwesikhathi uNkulunkulu uyasebenza ngazo lezi nkinga, asiguqule, asinikeze ubumnene, asinikeze ukubhekezela, asinikeze ukuthanda izitha zethu. Yabona bazalwane, uNkulunkulu uyasebenza ngezinto ezinzima kithi ukuze akwenze okuhle kithi. Ihlahla liyahlungwa ukuze lithele izithelo eziningi, kanjalo-ke nathi siyahlungwa ukuze sibe nezithelo zikamoya, sibe nothando, sibe nentozo, sibe nokuthula, sibe nokubekezela, sibe nobuhle, sibe nokukholeka, sibe nobuvi. uNkulunkulu uyasebenza kithi. Manje-ke bazalwane, yini obekumele ukuthi sikwenze? Ake ngizifundela encwadini kaJakobe, Jakobe 2. Sorry, Jakobe cishe 1 verse 2. Bazalwane bami, nxanehlelwa izilingo nezilingo, anothi kuthokoza kodwa. Nazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela. Kepho kukhuthazela makube nomsebenzi opheleleyo, ukuze nibe ngabapheleleyo nabangenacala abangasweli lutho. Bazalwane bami, nxanehlelwa izilingo nezilingo, nanehlelwa izinkinga nezinkinga, fanele nithini? Nithi intokozo yodwa. Nazi ukuthi kuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela. Kepha ukukhuthazela makube nomsebenzi opheleleyo ukuze sibe ngabapheleleyo nabanye bengenacala bangasweli lutho. Uma uNkulunkulu esihlunga, bhekana nezinkinga izilingo, asukuthi intokozo yodwa. Ake ngixoxela-ke nansenye indaba. Kushiwo ukuthi ngelinye ilanga bekunomfana, lo mfana waganga. Uma esegangile, ubaba wakhe wamthatha, waxoxa naye, wamtshela, wamfundela nasebhayibhelini lapho kusho khona ukuthi ubaba uma ethanda ingane uyayiqondisa, akayigodli induku, kodwa induku uyayisebenzisa. Wamvezela wathi, mfana, ngiyakushaya, ngizokushaya njengenduku ngiqondisa ngoba ngikuthanda. Ngamanye amazwi, ukuthi ngikushaya kuveza ukuthi ngiyakuthanda. Uyezwa? Wathi umfana, yebo ngiyezwa. Ubaba-ke wayesemshaya, kodwa akamshanga kakhulu nje. Washo nje u-1-2 emshaya kancane nje. Hawu umfana wakhala kakhulu. Ubaba wambuza wathi, hawu yini ukuthi ukhale kakhulu, angithi ngikushaye kancane nje. Wathi, hawu baba, ngoba kungiveza ukuthi uyangithanda nje kancane. Ngoba wathi uthando lwami kuveza ukuthi ngiyakushaya. Manje-ke ungishaya kancane kusho uyangithanda kancane. Ngithi abazalwane-ke kuhle isifundo-ke sokuthi uma sihlangana nezinkinga akusivezele ukuthi uNkulunkulu uyasithanda kakhulu. Uma sihlangabezana nokulingwa, sihlangabezana nosizi, uNkulunkulu uyasithanda kakhulu. Ngiyabonga uNkulunkulu ngosizi empilweni yami. Ngiyabonga uNkulunkulu ngonyaka cishe ka angazi 2011-2012 lapho ngakhala izinyembezi eziningi. Ngiyacabanga ukuthi ngezinye izinsuku bengikhala izinyembezi kunempilo yami yonke ngaphambili kwalokho. Bekuyisikhathi esinzima, kodwa ngalokho ngafunda ukumazi uNkulunkulu. uNkulunkulu waba igugu kimi kakhulu kunaphambili. Wangivezela ubunjalo bakhe, wangivezela uthando lwakhe ngendlela eliyisimanga. Bazalwane, uma sihlangana nobunzima, asothi kuyintokozo yodwa. Sithokoze enkosini ngoba uthini incwadi kwabaHeberu? Uyasivezela ukuthi uNkulunkulu uyasithanda ngoba uyasebenza kithi. Labo abathandayo uyabaqondisa, uyabafundisa. Umusa kaNkulunkulu uyasifundisa ukuze sidele kungakholwa, sidele izinkanuko zezwe, siphile impilo yokulunga. Umoya kaNkulunkulu uyasebenza kithi, ubaba uyasihlunga ukuze sithele izithelo eziningi. Ukuhlungwa akumnandi, kubuhlungu, kodwa kokuhamba kwesikhathi kuzodala ukuthi sithele izithelo eziningi. Wangathi uNkulunkulu angasisiza, asihawukela, asambulele amaqiniso akhe. Cela sivalamele. Baba wethu osezulwini, sibonga kakhulu ukuthi ungubaba osithandayo. Nkosi, thina kaningi siyadangala, kaningi sinokukusola uma sibhekane nezinto ezinzima kithi. Kodwa Nkosi, sizwile namhlanje ukuthi lokho kuyasivezela ukuthi uyasithanda, kuyasivezela ukuthi uyasihlunga, kuyasivezela ukuthi uyasiguqula ukuze sifane nawe. Nkosi, kufanele ukuthi sikubonge nangezinhlupheko. Kufanele sithokoze sithi intokozo yodwa uma silingwa nokulingwa. Nkosi, sisize ukuthi sibe nenhliziyo enjalo, singamsoli ubaba wethu wasezulwini uma esihlunga, kodwa kunalokho simbonge. Siyacela Nkosi usisize ukuthi sifane nawe, sikuqule Nkosi, sifane nawe, sifundise ukuhlala kuwe, sibe nezithelo Nkosi eziningi esiwathelayo. Sicela lokho Nkosi hayi kuba kusifanele kodwa sicela nje ngenxa yegama lakho. Sicela ukuthi ukhazimulise igama lakho ezimpilweni zethu nakulo leli bandla ngenxa yegama lakho. Amen.